webali kujja kuuliza mawulire go wano ku mukutu gwa website
Mindset Media Radio.
Emikisa ejija eliyo kuulize kigambo cha Katonda, tumanya nti Katonda yatutonda na matu agawuliriza na maso agalaba. Ebyo bye tulina ku mutwe gwaffe oba ku bwongo bwaffe bitandika na maso ate bitandika na kuuliriza, kulaba na kuuliriza. Nti bye tulaba tulina okubanga tubitegeera, ate bye tuuliriza tulina okubanga tulina okutegeera kwabyo, tusobole okufuna omukisa mu ekyo kye tuuliriza ate mu ekyo kye tulaba. Gy'okoma okuwuliriza ebirungi, gy'okoma okukola ebirungi, gy'okoma okulaba ebintu n'otandika okusobola bivuunula kikye bitegeeza okusinziira Katonda kyayagala otegeere, bw'otyo otandika okumanya. Bannange mwenna abatuuliriza, njagala okubajjukiza nti ebirungi bitandika n'abo abatuleetera amawulire, okusinziira ku mawulire ge baleese. Naye ffenna abawuliriza amawulire tulina obusobozi okusalawo kikyowuliriza ne kikyotalina kuwuliriza. Ekyandikibwa kitugamba mu kubala, mu kubala wano w'oba osomye 13 olunyiriri olusooka paka 3:3, Katonda yalagira Moses Musa n'amugamba nti sindika abasajja, buli musajja akulira oba omukulembeze w'ekika kye. Byali ebika 12 mu Israel, naye nga buli mukulembeze akulidde ekika ekyo bagenda mumusindika ng'omukesi, ng'amaaso aganaalaba ku luuyi lw'abantu be, ng'amatu aganaawulira ku luuyi lw'abantu be, asobole okuzza amawulire. Njagala nkubuulire nti Yesu yasomesa abagoberezi be 12, kye baasooka okumuyigako kya kubeera nti bakozesa amaaso gaabwe okulaba okuyingiza biki bye balaba ku musajja oyo gwe bayita Yesu, ne bakozesa amatu gaabwe okuwuliriza, okuwuliriza biki byabagamba, ate bategedde byabagamba, engeri gye babitegedde babitegedde batya, babifunamu amakulu ne bafuuka abawandiisi b'amawulire. Era ekirabo ekisookera ddala Yesu kye yakwasaganya okulaba nti awo obuvunaanyizibwa eri abagoberezi be kyali kya kuwandiika, kyali kya kuwandiika. Ne bamuwandiikako Matthew, n'amuwandiikako James, yamuwandiikako John, n'amuwandiikako nga buli omu amuwandiikako. Ekitabo ky'ebikolwa by'abatume ne bamuwandiikako ng'abatume, nga bawandiika kuki? Bawandiika ku mawulire ge balaba, ebintu bye baalaba ate bye baawulira okuva oli omusajja eyabalokola n'afa n'azuukira n'agenda mu ggulu ewa taata we. Katonda ky'asooka okuteekateeka ge matu gaffe agawulira, ge maaso gaffe agalaba. Buli kirungi ekijja gye tuli, Katonda Bayibuli egamba nti yatonda ng'ayogera ensi eberewo ennaku 7. We yamala ng'okutonda, buli kye yamala ng'okutonda, Bayibuli egamba nti n'alaba nga kirungi. Olaba akantu ako, n'alaba nga kirungi. So ebintu ebisookera ddala mu lubereberye kwe kulaba bye tulaba, ate ne tusobola okubivuunula n'engeri gye tuwuliramu amawulire ge tuwulira. Gatubuulira birungi, gatubuulira bibi. Okubala 13 olunyiriri olusooka paka 3:2 lutubuulira ku Katonda we yalagira Musa agende akumekume abakulembeze 12, nga oli mukulembeze akiikiridde ekika kye, bagende bakete ensi ensubize. We bamala okete ensi ensubize, we batuukayo balabe yenkana w'obunene, basaveyinga ettaka liri litya, ddungi bi, biki ebirimu, bantu ba ngeri ki abali mu ki mu ttaka eryo, bantu beeyisa batya abali mu kifo kye bagenzeemu, mpisa za ngeri ki, nga bagenze ketta kulaba. We bamala okulaba ne bazza bye balabye, ne bazza bye bawulidde, n'abagamba n'obagamba munogeeyo ebibala bye munaaleeta mu kiseera ekyo kye mubadde mugendeddemu, mubize mulaga abantu bammwe kiki kye mujje mu ttaka gye muvudde, munsi ensubize baleete amawulire. Bayibuli tugamba nti 10 baleeta amawulire amabi, ababiri Kalebu ne Joshua ne baleeta amawulire amalungi. Nti naye abane 10 abaali bakulembeze b'ebika 10 ne basinza amaanyi bana ababiri abaali bakiikiridde ebika byabwe ebibiri. era ne basinze dobozi lwa kuba weba radio ekitegeeza nti baawuliranga nnyo bane 10 lwa kuba namba yali nene eyogera ku bintu byebimu ebyokutiisatiisa abantu ebintu byebimu ebyokunafuya abantu ebintu byebimu ebyokwogera ebintu ebiri awo ebireeta obukyayi ebintu byebimu ebyokwemulugunya nga bakumi bayogera bigambo ebyo byakwemulugunya byakumalamu maanyi byakulaba bintu bitasoboka byakulaba nti abantu gye bagenda mu nsi ensubize bajasi banene banene nnyo ate bo bafaananye ng'obusenene bwe basobola okulinnyako ne babufafaganya ne butasobola kukola kibabutuma kukola nti katono kati ebyo bye baayogera
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya poso ngabo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse Celebrate Uganda Chusa Endowooza Change Mindset Magazine.